laama ammaanka degmada Baydhabo kulan lan kama hadnagay dhalinyarada xaafado door shaqo la shaqeeyo kulaamo amniga ee bilii barakeysnay Ramadaan kala qaaday xarunta wasaaradda amniga Koonfur Galbeed wasiirka wasaaradda amniga Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiir ku xigeenka wasaaradda laama amniga degmada iyo gobolka iyo maamulka degmada Baydhabo kulanka goobro ku hay gudoomiyaha dhalinyarada Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi iyo kulanka kureed way ba isku warbiyay walaabay kulanka lan ku dhawayay waynu si eedan ku hadalay in muhiimad yahay elinta dhalinyarada ee doorsho la shaqeeyo kulaamo amniga
wali daarnaa yihiin barnaamij oo linka mahadnaga u dhalinyarada Koonfur Galbeed guud ahaan tii khaasan dhalinyarada degmada Baydhabo intii ha shaqeeyayaan bilaa Ramadaan la ka jiray muddadii oo juhdiga badanaa la habeeyay dhalinyarada guud ahaan tii wali in iska jirtay yihiin dhalinyaro oo dadka caawiyaas dhalinyaro oo ciidamada amaanka oo furunta ka jira afuriyaas ee dhalinyaro oo meel raayso amaanka kula shaqeeyaa ciidamada amaanka dawladda Koonfur Galbeed yaan iska jiraan marka geeka wasiirka amniga in hoggaamiyay mahadcelinta oo dhalinyarada guud ahaan tii la siiyay marka dhalinyarada Koonfur Galbeed guud ahaan tii wali ka shaqeeyayna oo waan ku mahadnaqaanahay sida fayle amaanka iyo meel raay guud ahaan sidii oo bulshada Koonfur Galbeed horumar sheelin ka shaqeeyay fadi hadii hadal lahaydi meel raayso taakuleenta dadka tabaleysan iyo dadkii oo meel raayso deegaanada geeska ka noolayeen oo meel raayso abaarti iyo biilanta ku jirtay oo dadka dhalinyarada ee guud ahaan tii caawiyeen marka golaha amaanka oo geeka fursad ninsay inay la kulanno oo mahadcelinaysan wali lana aan ku mahadnaqaana dhalinyarada Koonfur Galbeed guud ahaan tii wali balan qaadase in ammaanka degmada Baydhabo iyo guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed oo dhan inay meel raayso dhalinyarada guud ahaan tiisa oo volunteer oo ka shaqeeyaan marka eedan ka faraxsan hadii uu neen dhalinyarada Koonfur Galbeed inay oo dhalinyarada guud ahaan tii ha shaqeeyaan muraalna la ka sii waana meel raayso le kama hadnaqoona meel raayso wasiirka amniga iyo saraakiishiisa aan kuma hadnaqaana marka shirkaanu geeka eedahan in ka qabsoomi waana shirar oo muhiim ah oo wali hayeen dhalinyarada oo dhan aan riyaaqin wali ku qayb galay UN oo qayb galay oo meel raad dhalinyarada baahiyo baahiyasho iyo dhibaatooyinka oo dhalinyarada ka shaqeeyaan liin kuwarbi sanado has dareeran wali rajeeyaan insha Allah taala in meel raad dhalinyaro hormarsan oo dhinaca ciidanka iyo meel raayso abaabulka dhalinyarada oo lagu tababar ku siiyo iyo guud ahaan golaha amaanka iyo dhalinyarada guud ahaan tii oo iska hirinyin ini wali rajeeyay sanado hadda dareer in la deero doono marka sharafi karaamin in hayti kulankan geeka meel raay dhalinyaradana may boo muraal sheekada dhisan
dhalinyarada Baydhabo bilii la hadafay ee Ramadaanka way badoormiin ku qaadeen suuqa amniga way gelinta dhalinyarada dhiniga amniga iyo dhinaca kala wadeen afurin iyo wareeb kaalmeen dadka dantiyar